goobo gaar oo ka shaqeysadaan dad ka danyartay nolol maalmeedsho ku raadsadaan farsamada galaanta iyo waliba saameeyay roobkii wadadii biyo fatahaad leh ee degmada Bardale iyo burburanjeysadeen waliyaabaga yareen ka shaqeysada jaran iyo goobo shaba madaysheysa oo ku mid ah ganacsatada degmada Bardale gobolka Baayo waliba uu saa qabshal duwan ee farsamada galaanta uu sadeersi lama qofood oo ku mid ah dadka farsamada galaanta ee qabsho ku way roobabka fatahaad oo wadadii ankoreen ku kumid dadka la deersii aqabka iyo faafayeen ku bi aqabka iyo la deersii waliyaabo la ka gobado iyo muhiimada iyo angliye
kan kiila ma ganay la ka gobsay la ka dhawaayo la ka gobaday salan ka gobadaayo kan maana ma waha askarbeerka kan madela kare ya salan saare salan ka gobsade hol faa salan ka fariirade hol faa salan ka gobsade kan askarbeelkiyo lamaan soofiyalkiyo lamaan may waha kan yeembadi oo laabay tahay tan halkan waqtiga loo reeyo ku baray ama dadku rubtin hayna la kalaabe kan ma ama saaro orday jidalka gurda oo kale kalaabay bisionalkii lamaad iyo kan ma waa koora ya meela urmeelkii la goor jiray urmuroogne dilay la ka weere kan alaabta tan saka dhawanta saka kulmanta tan yar fooljada tan anta jarta tan forjo kan qobodo hana maro waana sofiyaje tan tubudi tan ha tanta ku surmaan madii su walaa googowlisay tareebya surniyatan ee waa ka aqalka yakan ee assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
tanka kal wali bawsan mahadnagay walaalka hadersi aqabkum oo yo baahu weyn an gabeen yo ona kamaaray doonan nolol reersho
kulli waliinanay tare walne tareemeen ala jisse kal adunyi aakhira leesiin ka dhuray wal badan in qabatan kulli han ku badan adunyi iska leenin isoo meergaasana waluna tan sidan fanaasi nisineerino erow liman gaarero gudoonin kanaga in leeyba lehle hoob rabba gaar saasaneen haadas wadanka transport ee kan jeen walaa yar afartanow yoone kulay langi liibi dhamaayuu ee saasa haadas meen ala jisekal sheegi sheeg dhali haajigi haaji dhali adduunyi aakhira lakiirik muusay miisan kan seen ka wafada alay seen ka wel unu saasa ka doonaysan laakiin maysin sheegay hatta la mashabaanen loo ho ilaahay roobo song e aan rafa dhatiyo hol midimba hatta diidimba wali san hatan taawi aan abisan arwaaytan un haaran ka dhagmaanay dad sanadi nabada hawda ku jeerban ka shaqaysana booli on isbaari ka shan ala ka dhagmaay eh ilaahay ballin ci meeshin ku ballan qaadana un inni on wal kiddo aysan gogoble adduunyo le aakhir le ilaahay san si shaawto balan ahleysin ku wel
la
walbada la tuugo gunga ahleysin hede iiman kale heesii soo iiman kuma wal qabow ma eh laakiin ilaahay ku qabso rasuul shii ku qabso musun kusku badbaadiyo dib musun iyo na dhaw musun kusku badbaadiyo horti iiman kale ka sugay yada sin ka doayni khara la sanse eedan xaalak sanay sin barga aytan qabarki biisa aan taala adun ifshaan hay kullay hatana laakiin sharay bo un walnasay ilaahay wadasi qore hatana si walinka dadar fadhiisin qoradaasan ala kulli hal saaray faasa maana alisan dag madaysha ga saayisim alisan dag adduun aakhirb meel san aakhir jinne adduunyo gobe wan u weel lum ku lum tuugan wal badan